Ntwana ke sa kuti nkelezana uphinduke sa kuti nkelezana nama wishi kuti ngiringe njalo netinkinga kuti mina nkelezana nkelezile netangchubeka ngithema ngiqeda njengatholi span ngaluza bonke labangani bami khona manje ntwana bheka sipulisana ngibonga umama kuthi sikhulekele ukuthi uNkulunkulu avela sikelele cause ningi ingozi kule ndlela mpintshi phela izitha sithanda ukubona impumelelo zama zama ntwana kuzoyenzeka wena shisa impepha ntwana kuvula indlela ngakokoti masothola ithuba wena vula umnyango ntwana uvele ungene uhlale phasi bese unethezeke masothola ithuba mfethu ubingelele ukuze uphumelele kule mpilo mfethu kugcwe phasi ngentololwele nkululeko thina mfethu sikhule singena next mara bheke impilo mfethu sibekezele noma yona ihlezi ukhuphukela thina sihlezi njalo ntwana siphikelele ya 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 siphikelele ngo-four mfethu mina ngivukulele bese ngivaya ekuseni ngibuye ejump pass bese intwana yami ivele ngigijimele XJ Frost Standard XS Joe Grootman Ek eslifer jou bro baie goed dan orkan Ek werk ja die hele nacht, ach nee men die hele dag Ek es nis nee man, ek werk hard like anyone Le Afrikaans ingenzi puru man, ek uti nchenji gama ngibu sturu man Pela ngene shik tintwa na penekante na mahitas buza kuti nkulu man Le limu mshinu wa machere man, mang ringa ni na fele kele zan Mina nkele zile ngale zlebe zam Nkhlezi ngivuka mfethu ngiphethe iplan khona manje bona ntwana ngiphethe itanga mangithola ithuba ngikukubhobhojana manithola ithuba nina kelezana ntwana kuyasa kuthi nkelezana uphinde kuyasa kuthi nkelezana nama wishi ukuthi ngiringe njalo netinkinga kuthi mina nkelezana nkelezile neta ngichubekanga ngithema ngiqeda njengatholi span ngaluza bonke labangani bami khona manje ntwana bheka sipulisana ngibonga umama kuthi sikhulekele ukuthi uNkulunkulu avela sikelele cause ningi ingozi kule ndlela mpintshi phela izitha sithanda ukubona impumelelo zama zama ntwana kuzoyenzeka wena shisa impepha ntwana kuvula indlela ngakokoti masothola ithuba wena vula umnyango ntwana uvele ungene uhlale phasi bese unethezeke masothola ithuba mfethu ubingelele ukuze uphumelele kule mpilo mfethu kugcwe phasi ngentololwele nkululeko thina mfethu sikhule singena next mara bheke impilo mfethu sibekezele noma yona ihlezi ukhuphukela thina sihlezi njalo ntwana siphikelele ya 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 siphikelele uNkulunkulu nayo sibekezele ithuba lelo wena ntwana yami nawe yakena impilo ivele iza kayi-one ongalahli ithemba musuphela amandla phela indoda iye kumele ibekezele cause umndeni wonke mfethu ubheke yona kukibika impintshi uvele ishone khona indoda ifele empini igacivolovolo angeke sonke sibe bodokotela phela umkhukhu nayo idinga ukukokotela leni mpilo impintshi idinga ungcondongcondo masabi ntwana wena vula isitolo bangakujuthi ukuthi impilo idinga isikolo bashaya ngathi bona dala zilele kanti sakuyena ukuthi ivele sivuke izolo ntwana kuyasa kuthi nkelezana uphinde kuyasa kuthi nkelezana nama wishi ukuthi ngiringe njalo netinkinga kuthi mina nkelezana nkelezile neta ngichubekanga ngithema ngiqeda njengatholi span ngaluza bonke labangani bami khona manje ntwana bheka sipulisana ngibonga umama kuthi sikhulekele ukuthi uNkulunkulu avela sikelele cause ningi ingozi kule ndlela mpintshi phela izitha sithanda ukubona impumelelo zama zama ntwana kuzoyenzeka wena shisa impepha ntwana kuvula indlela ngakokoti masothola ithuba wena vula umnyango ntwana uvele ungene uhlale phasi bese unethezeke masothola ithuba mfethu ubingelele ukuze uphumelele kule mpilo mfethu kugcwe phasi ngentololwele nkululeko thina mfethu sikhule singena next mara bheke impilo mfethu sibekezele noma yona ihlezi ukhuphukela thina sihlezi njalo ntwana siphikelele